tuna kuwachise abana babantu kuchako kusinza nokutenda enakuzunda tuna kuwachise abana babantu ukuchako kusinza nokutenda Osinzi wewe kama
Osinzi wewe kama Kutoka wako
Osinzi wewe kama na
Osinzi wewe kama
Osinzi wewe kama
Oh,
too cool.
Remember where you got it from. www.djericon.com.